ndaguha bayondi tola mebo uyungwe bana wangu bayolila tata swebo twasowelwa
ndalila bana
bayabuzuba mebo ndaguha
ndalila bana
bayondi tola mebo uyungwe
ndalila bana
bana wangu bayolila Taswebo, taswebo
Mebo, naea Majingo wagamba batata Bamugo wabonse abambo muwona Bala misege lankambo ndila mali Jindi mebo, naguha Bonse aba, bayoloba Bose aba bayoti jaha Mumi wenu nebo Onse majingo wagamba batata Azuzi wa mubumi wangu Bamugo walu ya ndolo selu agamana Kambo tata ulirede mujongwe
Uyabuzuba mebo naguha
Dalila bana
Bayondi tola mebo ujungwe
Dalila bana
Bana wangu bayolila
Tata
Tata swebo otwa swelwa
Dalila bana
Uyabuzuba mebo naguha
Dalila bana
Bayondi tola mebo ujungwe
Dalila bana
Bana wangu bayolila Taswebo, taswelwa
Noa mujala aninye nda mulumba Damu shoma basa mulileza Damu shoma uyo Jehova Ngo wishi waba mujala Omutumbu wangu ndagulomba Oisha bana bangu luyando Oisha bana bangu Jehova Kambo ngo wishi wabo Noa mugowa andinywe ndamulomba Atuyandani Kamboleza ulalanga
Uyabuzuba mebo ndaguha
Uyabuzuba
Bayondi tola mebo
Uyabuzuba
Ujungwe
Uyabuzuba
Bana wangu
oh,
Bayolila
Tata
Tata swebo
Tata
Faswelwa
Bamwiga basegele
Uyabuzuba
Bamwiga
bemna
Bebo gandile demu
Bayondi tola
Gandile demu Kofini Haba imba Haba imba Mawe tata
Bayolila
Bana bangu
Tata swebo Faswelwa
Dalila bana
Uyabuzuba mebo naguha
Dalila bana
Bayondi tola mebo Ujungwe
Dalila bana
Bana bangu Taswebo taswelo
Umana bagandisike
wanyake
kumani Gavali ya kulia ya kulia yondaka
siya
Hitu yosi ndaka siya bagabane
Bayolila
Tata
Taswebo
Tata
taswelo
AdventMusicPlus.com